who finds one finds a good thing. Kwan yo chinge agengen ne mali safi. La gwene gararan ready ge guazazi. Agwa bye bye ngolenjo baby baby. Oh baby, baby oh. Posting on Twitter, Insta, aginde Facebook. Kona ingwendo ni gole impo wangu. Asa posting in Twitter, Insta, aginde Facebook. Kona ibitugul gole impo wangu. Watajuaje wendo mpo wangu. Nisipo post, baby na post. Lazima kona ibigole impo wangu. Baby na post, acha ni post. The weekend can I challenge? Kino men for a place, I get a rent a marshal. Lazima weekend to watch a TikTok baby na. The one I love, baby. The one I love, no getting diamond. The one I love, baby. The one I love, no getting diamond. Posting on Twitter, Insta, again the Facebook. Kona ingwendo ni gole impo wangu. Asa posting in Twitter, Insta, agonde Facebook. Kona ibitugul gole impo wangu. Watajuaje wendo mpo wangu. Nisipo post, baby na post. Lazima kona ibigole impo wangu. Baby na post, acha ni post. Kupa penzi kihindi hindi. Oh Indian love, adonda mkale. Parati ndrogo head mami alei wendi. Amun your love, sinita masali. Amun wachami ino posten hivi chene cho. Kwanza chugiche gigibire in Mombasa. Nguti chumon haini posten chugiche. Baby chugiche gigibire in Baringo. Posting on Twitter, Insta, aginde Facebook. Kona ingwendo ni gole impo wangu. Asa posting in Twitter, Insta, aginde Facebook. Kona ibitugul gole impo wangu. Watajuaje wendo mpo wangu. Nisipo post, baby na post. Lazima kona ibigole impo wangu. Baby na post, acha ni post. Banyacho myote pinyole private. Kaya nane nyonyon kete public. Menye temporary inye my permanent. My permanent glehi rango valkisorio.
Representing White House Empire.